sakiraabe kedibe on bofay feedo studio tamani gondo mi jowti on sanne hedaade hejoji amen di bisimila modon actujeune amen asawere go o lewru octobre hitane 2022 mi wondo hande Umar Waygal Umar hono nyallira
mi selli basu for ICC
Waygal hodo jongada sakiraabe amen hande le maso
e pudira hodo kabaru hono sukabe jokol wodnobe majere mudien to nyonoto so commissaire goto heddino li hen sukabe jokolbe ko yata sappo nayo kanyi en dangondobe bali duubi tati du fa hande be jaltale kasoji di wiama goto ka heddiki li kaso tagal ko nyawno tonko yewtere meden mini magde ngaran halde kabaru gaati dum yambinama li adnar no fuudo mali do rapere ben kewi sanne so wobbe no wonde hebude set set wobbe du kolliti de kollo wana ko yaafi ngaran timmiren birki sembe celdi joli ba asi waran hebi ngelte ASR yaa
Waygal min jaran nyonoto wonto goto e sukabe jokolbe nanga nobe balbe duubi tati kaso dali adna alam bettido
a wo fo fi ali sise de miccito wiire be do sukabe jokolbe ko ngadno majere mabbe le ngalure nyonon der dum latik sababu du so mangal paden won heddinobe le hen dum latino sababu so mabbe nanga wattu jono sukabe jokolbe sappo e taton kedditon sabida wi goto o kay iwi le hen jati fedde sukabe jokolbe wonbe to nyonoto faande be biibe dardal lamo tinno yoppita heddibe golle mo golluno o duube ninsitibe tinnobe jafe kedde mo kokko dete kali bala jekite ko mo sifi do hen
nyono tifina ka kafa
ber ame metti sanne do natugol o suka jokolle sabe on nawa mon sanne be holliti dat makko ngon nawata mon ana buri lebbi fa o lonki imaro daro gaddo e tawede fu men nemmo fa bamugo men nyawni mo ga wala fu ko nafi dun natigen sabe yimbe hebi mettama sanne le genne ame nyono do sendigen ko heewi winni talki nelli amen holliti metti mum en menen dum e jabi kembe me be yafo be yarro do tan won ko me way wadane giddi fu do hunene fa handen do tamme wonde mudum me fami be halu nga fa handen mede tiwtar be yafa e yarrade tagal mudum mede tiwtar homo fu tinno virfito ya galle mudum
waygalu malin koobe temdere debe sappo jaabe cholu ana wada noddango fewde kanan koobe laamu hakkundeje o wada ko wayfu yellaabe kebbo wartude le leedin
be do malin ko wattu jono e be daaki nokko no dirte niger holita weddutti allahji mawdi be jogito nyaloma hando ali sise laamo wiino diwoji ko yata jetti dum hanno warte be le nokkole de micciti den wiide du e domtono le nokko ko boyi fa hande be keba yotta de leji meden di fa keben famtar kedde mo kanko lamir fedde ayeme de bo noddete Ousmane Diarra ko mo sifi do hen
be kalni amen ana batto balde noge yibene wonde totaji mawdi ni leedi Niger be hanne amen jaati bibe hebi to tampereji mawdi be wawa sifade ciagane be tawa hakkune leedi Niger ga e leedi Algerie le nyalan handen be wetti leedi Niger ga fandan mabbe nadde maldo me hanne hore amen be woni fedde OIM be tinno fiya dabiriji yalla be yimbe an jabbirena wodiri so wetti gadu me ƴewambe hon yimbe ñawbe mabbe me sawra du en fandene
waygalo jonka min kala hala sariya wol mo leedi Niger bami kultido wiide mali essence mudu jabborta ko leedi makko ni warde leedi amen dikas
ali sisi a wo fo fe wattu jono sukabe jokolbe wonbe li sa halleedi ni to assassin di natirto be bi hi wala fu ko dum way waddude mabbe ko nayiri bangal torraji du fa kebe famtar kedde Mamadou Samaseku
nan nalle ngode de réseaux sociaux ngayi di jeddama bangal kabaru njam yiteji to an songotun hore do fedde sukabe Ousmane Mayga holti wiide tit ala fuf mata ka de cuguji essence ko nande mudun le ngalurende
hone fu weltaaji bangal ciogu essence le genne an songudo litre ana ciotte temdere buddnoge nokkude fu ga jonta jabbiden meda ciottana essence litre goto fa teme didi mako yowi
non ko non to gundam le lam tumutu jokolbe odon nokku o hulti wiide ngol sindigol kuteje mudum mata ga fe do cioguji njammeji yite
Niger fes weli leedi Niger bede way uddude kerol mabbe non men non moninda am fe hune do bangal essence du ana nato sabe hande fes Niger uddi kerol mu en boninda am fe batte
mistan wiide ko carburant leedi Mali jabirto leedi Niger ngotama to fun nyande noge go septembre jabirundu
du nabata e yowtere am mini mag waygalo le nyalom hande o mi garam mi kala hala Jimmy tamara andi go o lewru octobre hitane fu nyaloma kertenado Jimmy le adnar Allah do yambine
mi andi sanne Ali Sise le on do wattu fu yoga yimobe wobbe kolliti wiide idum nafa sanne sabi de golleji muden di golati dana gonde hebude le hen ke mo do tayde fu wobbe do kolliti di tid Allahji mawdi jogi in nyaloma hande o Ali Sise fa kebe famtar ke den fa hande Mamadou Samaseku
hey ask me let's reflect must be
ultam wiide gachi na jogi nafa modo bangal dawral hakunde yimbe leydi Mali gaci di darande mudum na mawni sanne buru fuf gubbe hono ensemble instrumental du Mali re odo golle gaci siki wala tialaji no godi ka ewi milmo sabi musique o ngurna mako fewi sanne
avec la musique
le jimidin wala fuk mi hebe le mudum le gollan an jimugon dum uddidi kam sanne inde milmoone mi hebi dun le jimi sabi yogabe yidi kam hokki kam kulleji kewdi dim wawa sifade o sabi hannen so mi wa hal jimidi nafkan sanne
favorable ka wana fi non ngurani kanko rapper Olivier Jara lulido Kenji ngondo tomiña e wi mako artiste en tomiña jogite laaji kewdi ngufu fu bangal natural studio
gelaaji menen me wonle torraaji mawdi sabi nukkute wondo med wodde bam ko sanne med lafa sidio tumi yimata sidio mo mi jogi gaa on moja sanne sabi on fandi med gollale makko ga du e tawere fu med hasngini hebde sidio hannan dum on torra mawdo ko mi wonle mudum
problem ne flo hakkilo yibbe gaati be kay do jaati hunde nafoode sanne bangal yewtude e dursude
moi la musique med
mingi jimi mi tampata hedade no fe mede wayi fuddade gedde sukam fa jamman mede hedo jimi tan feso mide golla mede hedo jimi e telephone nam sabi dun faabo kan yeggude kulleji kewdi samoji feso mide billi do hatta kan hedade jimi so billaki ndu mi hetton watti weldo kan fu
écoute la musique de fa
rappo ni sifa gaci buri fuf yirude leledi mali e wi yimbe yogabe finatawa an hani gaci finatawa jidi ngatene hakilo sanne
andu suka tele servo kasma le leedi amen di himbe la dootobe touriste enbe ana wondi fewde tiddal nawdo le nyaloma hande o sabi himbe la europe sella so waral nukkule mabbe de ngutti yottalle o do nukku sabe rafinde nago
dum lati sababu du wattu jono soko heewi be noddirta gidden on kollobe himbe la kaye fiji le leedi meden di mbaltri le golleje goddi non be kollitiri o wiide noga je lewru septembre woni nyaloma kejenaado kabaru kaye fiji jewdi don le leedi meden di fa kebe famtar kedde mo kanko noddirta mamadi dembele yo kanko lami gidden wonbe to seguto ko
généralement de petites voyages
dawr dim watanondi ana faabo menen leggobe be yimbe yiltobe le nukkuje ko entité touriste hebuden o nyaatadi ma o nyaaji nay nyolmo fu le golleji amen non aran touriste men be faabo amen sanna be wadna amen balle kuji kewdi men hebana huune jungo mabbe faawala seeda ga handen goto amen fu ana wonde wadde golleji goddi non tewtirta mabbe tam Musa kaaji mudun jogabe amen fudiken golleji woni sanigon ma cottugo kulleji nanan mudun gobbe do natiken jago tobe amen jati min pe handen e cottugo motoji kiddi woni am mudum
dans la bande des autos
on abata en bilki sambe chaldi way galo super coupe du mali AS Real an han hebondirde e juliba ACI asawere go o lewru octobre hitane 2022 le stade Modibo Keita wakati yamde sapo e jego
le ondo wattu fen kalan kabar une fois won kan suka ngala dubi sapo e jeddi kanko e kentino jaga bule mali mo no derta sumayla kulbelo hali hono kabaru imade mabbe no wori le figol arande wongol mali arhani fidude e cap vert le 3 lewru octobre woro rondo pitano gonti e wadde leydi murtandi nokko mo derta no akso
fedde lamide kabaru fide ballon le ronde afrique kolliti wiide kan 2025 nangitama juude la guinée odo kabaru be dokki dun kenyi
awo fay febe kolliti leedi la guinée sa e wattu joon o duubi tati heddi figol ballon gol fa handen ko nayi bangal terengaaji fa yetto ati ko nande mudu fu endi moddinaka le odo nokku ali cisse nyaloma handen o duube kaani yewtade yalla hono be joppitirta dum leedi fu kaajaandi siminde ndedo yambere yalla na simina dum kolita wed leedi le kewdo goni tiagal mo fa yaade bangal Maroc Algérie kany Afrique du Sud
way galo mi mila jonka do mi kaddate kabaruji amen
awo fay fi Ali Cissé don garte haddude kikide hande do kabaruji meden di do kabaruji fanba hebe do beme amen ande to don so ngadi www tobere studio tamani tobere organo noddi do odo numero via mo mere mere 373 20 fande fande fe no konandirono do e ser yotre meden do tentu so grendan wara